ko en hewɓe kabaru hawalluji holtiwide e madaraji tottugol leɗɗe kadi mum yiyama no holtiri kanko Dunke Hawalu Sambu Sissoko.
Ko ɓuuri hewde fou meɗe tutal leɗɗe nokkuje to jama kawta waɗa batuji gam caggal so leɗɗe ɗe tutama fewi goto haaɓe wala majji kasine honene wirano hunde ko woni inde jama jeeɗum ɗum saabi so ɗe ɗeɗɗe tutama fewi goto haaɓe wala majji ɗum ngu matte leydi mallin
hellole ndeɗo dabare tutugol leɗɗe tawi kama wattu mo bonnugol laddeji na gondi heɓde lawol le nokkuji kewɗi ana ɗiɗon nokkuji cercle gundam ɗoy laamu Tumbutu maroɓe dabaji gonɓe tun ɓe goytiki bonandaji laddeji ɗi
leɗɗeji meɗen ko heewi ko tutten fou leɗɗe ko ƴuwata leydi janan wara hono fof ta en tuttude leɗɗe ɗe anduɗen leɗɗe meɗen ɓaleɓe hono misali kareji ɓooɗe jalɓe ɓe nandan muɗum fottade kahe
kuteji ɗiɗo bonandaji ɗi ko ɓuuri hewde yo alhaali wulare sattude nangue na yaafu fu no ɓeydoro sembe non mimsitiri yimɓele yogaɓe to gawa toon e misalo damara nde woytiki satare wulare nangue nde e wi mabɓe eɗi yotto fa degré ngaji 44.
Watti joni kuɓɓo ana satti gawa sanne jamman ila sugan ɗum ana fawi dow weltago watti gawa ana wuuli sanne lafi leɗɗeɗen ɗum jatimu saabi wulare genni gawa fa handen to wonɗen kammo fe gorto ɓeɗo tofon nokku ana wuuli fa wala seeɗan
kanko Dunke Hawalu Sissoko holti wiide dabare muɗum yo rentinde jamara nde e golleji ɗi e wi makko ana hani sifaji leɗɗe tuceteɗe ɗe gattane hakkillo
leɗɗeji meɗen ko heewi ko tutten fou leɗɗe ko ƴuwata leydi janan wara hono fof ta en tuttude leɗɗe ɗe anduɗen leɗɗe meɗen ɓaleɓe hono misali kareji ɓooɗe jalɓe ɓe nandan muɗum fottade kahe
micitan wiide fanda karutal dow Hawalu e wi laamukoɓeɓe yo sembinde no haniri kabaru demal fewde alhaali waytar wakkati e kañi ɗum ɓeɗani faamu kala kinniɓe haybugol Hawalu e huncangol hoore yiriwere le gurdam kawtal hikka ngal a hani landinele le laamu Kuthiala mo jarama heɗade nde ɗo yewtere dow Hawalu nde heɓani en Fatiya Tara yo en jii yontere warore.